Chadema. Yeah, papa na utamani eti Msigwa sishinde, ila iwezekani. La, tulipokuwa sijuani, alitupa moyo tusichoke, tukalia kivulini Chadema. Akiti wanachotaka
kilishakaliwa
na wala watopata yani. Akiti wanachotaka
kilishakaliwa
na wala watopata yani.
Hebu tuwache waonge, ila sisi tuwapoteze. Hebu tuwache waonge, wakichoka tatulia wenyewe. Hebu tuwache waonge, ila sisi tuwapoteze. Hebu tuwache waonge, Oktoba tatulia wenyewe.
Hatukupata maendeleo kutoka kwao, tutayapata kupitia Msigwa. Hatukupata maendeleo kutoka kwao, tutayapata kupitia Lowassa. Sera zao feki zimetuchosha, tunachohitaji ni mabadiliko. Sera zao feki zimetuchosha, tunachohitaji ni mabadiliko. Akiti wanachotaka
kilishakaliwa
na wala watopata yani. Akiti wanachotaka
kilishakaliwa
na wala watupata yani.
Hebu tuwache waonge, ila sisi tuwapoteze. Hebu tuwache waonge, wakichoka tatulia wenyewe. Hebu tuwache waonge, ila sisi tuwapoteze. Hebu tuwache waonge, Oktoba tatulia wenyewe.
Sema peoples, peoples,
a power.
Sema peoples, peoples,
a power.
Sema peoples, peoples,
a power.
Sema peoples, peoples,
a power, power. Sampama music,
mabadiliko.